mwaramutse neza dususuruke dususuruke zose zisange ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com radio yacu vo.com ahanditse ibiganiro umuziki Kwizera Josué yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati VOA muraho Kwizera we yego turaho nawe na mahoro se urakomeza rero utindatashya inshuti zanje zose by'umwihariko abo twiganye groupe scolaire Murama S3 Bugesera na groupe scolaire Gahini S6 Kayonza abo duherukana kera twiganye amashuri abanza ikarera mu Bugesera nabandi bose batuye Kabukuba Juru mu Bugesera akaririmbo kitwa Fine Girl ka The Ben kabashimishe murakoze Kwizera we na urakoze It's crisp the drama guy Dususuruke ni hano ku ijwi rya Amerika. Ohereza nimero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa kuri email radio yacu @gmail.com tuzaguhamagara maze ususurukane n'abawe.
Nitwanza Andora Ramazani nkabamerereye muri mu Rwanda ikavuga aba nkaba nifuza gutashya abantu bose twabanye inzige abantu bose twabanye Nyagatare aba ikindi rwose aba nkaba ntasuhuza umama wanje itwa Mukwamurango Felicita uherereye muri Nyagatare asuhuza n'abandi bose abavandimwe banjye bose aho baherereye hariho hose n'abo twabanye tuziranye bose aba nifuzaga ko mwabamera indirimbo yitwa Umwari ya Zeyipafu ze kubanshimi ze kubashimisha cyane
nzabando urakoze
yego namwe murakoze rwose
Ticlicot.
Nene zeyi pafo. Nene zeyi pafo. Weta ka pafo. Weta ka pafo. Ngari, ngari. Come on, come on.
Nagukunze baby kugimico myiza y'abavyeyi bawe bagutoje ombera umwami mwiza w'igitego sinzigera na rimwe nje nguye mu kira nzahora ndirimba gukora bawe nzahora ndirimba gukora bawe nagukunze baby kugimico myiza y'abavyeyi bawe bagutoje ombera umwami mwiza w'igitego sinzigera na rimwe nje nguye mu kira nzahora ndirimba gukora bawe Zawuranire mubufura kawe
Ibuka baby tukuruka mbere Dore ko nabonaga kagwegwa mbere Ndakwekera kugeza kibijya mbere Urankundira ntiwansubiza inyuma Unega amatwi ikindi ku mutima Tugeza ko icyifuzo cyo gukundana Nyuma y'igihe maze tukazabana Tukibaruka ndetse n'abana Hameza nkubwira ko nazigera nguye mu kira Kuko nabonaga kariwe wamudikira Ukambera n'umutaka wo kwitwikira Uhepfo ngo bebe uranyemerera Bituma numva nta wundi nakwemera Ndakubwiza ukuri ko nta wundi nakunda Buretse wowe unyitaho n'umpesha kubaho Nzagukunda mu buzima bwose bubaho Kuko utumorera birarenze urahenze Kuburyo nicara nkibaza uburyo wankunze Nshuti nziza mvuze ibyiza byawe sinabirangiza kukuguza Mfite amabengeza uri ribagiza uri hogoza Bikantera kuzagukunda iteka uko bishoboka kandi uko ubishaka Mukobwa mwiza uwo mwari wo kwambika umudari Kuburyo bamwe bifuza gusangira nawe icyari Bigatuma numva njye nawe twaboha icyacyari Tukagenda tukibera iyo mu bushorishori Mu bushorishori
Nagukunze baby kugimico myiza y'abavyeyi bawe bagutoje Ombera umwami mwiza w'igitego sinzigera na rimwe nje nguye mu kira Nzahora ndirimba gukora kwawe Nzahora ndirimba gukora kwawe Nagukunze baby kugimico myiza y'abavyeyi bawe bagutoje Ombera umwami mwiza w'igitego sinzigera na rimwe nje nguye mu kira Nzahora ndirimba gukora kwawe
Do what is sweeter than the sugar or the honey. That's where I feed you. I want you, and I touch you. Nobody knows it, how we love you. You know you are the only one I need. That's why you giving me full love. If I see your eyes, I see the sunshine. If I see your face, the fire rises in summer. I will love you to my whole life. And what is with me to my whole night. Now come to me, fall it on me, kiss me as you want. Now go kiss me as you want.
Baby, go give me to me, say, I was there, you bawe, bago toje. On the room, I mean, it's a way to the ghost. Get on the main jam, we are mutida. Sour and the dream, bubble for a power. Sour and the dream, bubble for a power. Now go kunze, baby, go give me to me, say, I was there, you bawe, bago toje. On the room, I mean, it's a way to the ghost. Nagukunze baby kugimico myiza y'abavyeyi bawe bagutoje Ombera umwami mwiza w'igitego sinzigera na rimwe nje nguye mu kira Nzahora ndirimba gukora kwawe
sahora neri mumukura bawe nagukunze bebe kugemicho nyisa yabazeye bawe bagutoshe umbere umwami mwiza wegete gose nzigera nari mwenge nguye mukira sahora neri mumukura bawe
Ijwi rya Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo. Adresse radio yacu @gmail.com. Maniraho Theodore yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati waramutse munyamakuru wa VOA. Maniriho we nawe waramutse neza, yego twabonye bucya. Urakomeza rero uti ndi Kigali I Remera, ndashaka gususurukana n'umwana n'umugore, mbahaye Gologota ya Gologota Choir yo mu itorero ADPR mu Rwanda.
Mas
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza numero yawe tuzaguhamagara rwose tukugereze ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe.
Ni no gisuze ni gituruka urani karagwe abancaga gusuza n'abavandimwe ziri mu Rwanda ndasuza kiti wanje ni Kigali Mukamana. Njya gusuza mu byumba je hose uri gahanga Kigali. Njya gusuza na bikora Imana uri Nyabugogo. Njya gusuza n'inshuti zanjye ziri Gahara harimo mu byumba baseyi kazamo n'abasimba n'abaheriya n'abavintu n'abagatecha hose ndasuza ndetse na mu byumba uri mu Uganda. Kandi njya gusuza mama na papa muwamere indirimbo umutashi ya Jay Polly.
Niyo gisubizo urakoze
sana urakoze.
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Genda rero ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com urebe ahanditse ibiganiro umuziki urahasanga dususuruke zose uko zakabaye. Hagataho ohereza nimero yawe niba ushaka gususurukana nabawe tuzaguhamagara rwose maze tuguhe urubuga.
Nitwa Tuyizere Gadi, abamerereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi, ariko nkaba nifuza gusuza ababyeyi banjye bari mu majyaruguru ndetse n'inshuti n'abavandimwe, abantu dukorana aho ngaho mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Ntebe. Abantu bose banzi, aba n'inshuti zanjye bose ndabasuje kandi mbifurije weekend nziza. Mumpaye indirimbo ya ambasada yabanezeza cyane, murakoze.
Iyi ambasada yitwa ngo iki Tuyizere we?
Uwera.
Tuyizere, urakoze.
Murakoze cyane namwe.
Maze rero Tuyizere we, ni ku butumwa bwawe dushorejeho dususurukiye uyu munsi, namwe nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Oh, nzashira ingobyi n'abahetwa bizashira ingoyi n'uburoko bizashira nyamara urukundo rusange imbere uruhayi yatarugushimije amaherezo y'ibintu rusange imbere Now you are